He hō nore he kōrōria ki te atua, he maunga rongo ki te whenua, he whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. Hanga e te atua, he ngā kouhou, ki roto ki tēnā o mātou. Whakatōngia tō wairua tāpū, hei āwhina, hei tohutohu i a mātou, hei ako hoki i ngā mahi mō tēnei rā. Āke, 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 āmine.